nataka tunikufahamu. Mina ito Ruga, mina ito Ruga, aka champion. Kwani wewe vi unaitwa nani? Mina taka tunikufahamu. Mina ito Ruga, mina ito Ruga, aka champion. Champion, I'm a newcomer, they silly. What's up, TikTok, Pujati? Sapoti yako nina ngoja, ngoja. One day niwe number moja, moja. Tu celebrate kwa pamoja, moja. Sapoti yako nina ngoja, ngoja. Kwani wewe vi unaitwa nani? Minataka tunikufahamu. Minaitwa Ruga, minaitwa Ruga, aka champion. Kwani wewe vi unaitwa nani? Minataka tunikufahamu. Minaitwa Ruga, minaitwa Ruga, aka champion. Champion, I want to tell you, no flash me, and you like me solid. And you like me body, I crash in. And you like me stroking on my side. I want to tell you, no standing. I love me surely. Don't you want never suffer for me? Don't you want leave me crash for me? Don't you want never suffer for me? Latu I never say for me. Sapoti yako mina ngoja, ngoja. One day niwe namba moja, moja. Tu celebrate kwa pamoja, moja. Sapoti yako mina ngoja, ngoja. Kwani wewe vi unaitwa nani? Minataka tunikufahamu. Minaitwa Ruga, minaitwa Ruga, aka champion. Kwani wewe vi unaitwa nani? Minataka tunikufahamu. Minaitwa Ruga, minaitwa Ruga.